We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to Asif on the Sun,
a show dedicated at
preparing high school learners
for life inside higher education.
Hello and welcome on this beautiful Saturday morning. I'm your host, Sake Choni. And before siqale show yethu namhlanje, let's give a warm sibulele kakhulu kuDineo for a show asiphathele yona Young Amplified apho ke bethetha nolutsha about certain izinto ezi-affecta ulutsha lethu. Namhlanje ke kwinkqubo yethu ke asifundisane inkqubo lena esiyenzayo from every Saturday morning from 11 utsho ngo-12 apho ke sidiscuss about certain educational issues kwaye nee-issues ezi-affecta i-matriculant xa sisenza i-transition from high school to higher institutions. So ke namhlanje inkqubo yethu kayohlukanga kulena besiqhela uthetha ngayo kwaye ke namhlanje sawujonga ke i-bursary opportunities and also if is there a disconnect between i-bursaries and i-public schools zethu because yazi ke into yokuba apha eminyakeni sike sabona into yokuba abantu abaninzi ba-applya more kwe-NSFAS than i-bursaries. So ke ngoku siyazama ke ngonamhlanje ujonga loo nto into yokuba ingaba na olu tshintsho lukhoyo from ezi-matriculants from phofu ke not from i-matriculant zodwa but kumntu wonke into yokuba ingaba na olu tshintsho olu lenziwa yintoni na, ingaba mhlawumbi yona nto option le sixelelwayo basinayo le yoba ezi bursaries ezi masingazijonga okanye mhlawumbi masixele noxelela phofu ngolu lwazi olokanye mhlawumbi ke ingaba kunzima uzifumana ezi bursary ezi ke. So ke ngoku loo nto sizawuthetha ngayo namhlanje, we're gonna talk about i-bursary opportunities and also ba yintoni lena yenza abantu ke into yokuba ba-apply more ku-NSFAS than i-bursaries zethu. So ke ngoku le nkqubo lena siyiqala every Saturday. If uyaqala ufika wena siyakwamkela namphulaphula apha kwasifundisane apho ke sithetha about preparing high school learners for life inside higher education. Phofu ke asuba sithetha ne-high school learners zodwa, sikwathetha phofu ne-university students kuba kaloku siyazi into yokuba xa usuke eyunivesithi bekufanele noko nayo iduty nyana okanye iduty wena ozinika yona ukuba uthi xa ubuyele kowenu okanye ubuyele kulaa ndawo uhlala kuyo ufike nawa lo ugqithise ngolwazi lokuba ungenza njani xa ufika ku institutions, zeziphi izinto ofana ungazilibali, zeziphi izinto ofana usoloko uzigcina engqondweni ukuza lokhu sikwazi usindisa lokhu nabantwana kuba lo siyazi xa ufika apha eyunivesithi uyi-first day ungazinto or unganikwanga ne-awareness ngabantu abasebesuka apha kwiyunivesithi, iyakwazi loo nto leyo uphazamisa uphele mhlawumbi ke usenza izinto bengafanelanga uba uyazenza okanye izinto bengafanelanga uba uyazipractisa. So ke ngosicela namhlanje ke sicela ke ngoku ne-university students sithi kuzo khanizame ungenelela nizame uncedisa kaloku kweli kule mnto siyilwayo kuba kaloku sizama uncedisana nezi metriki ekubeni zona zikwazi into yokuba zikwazi into zazo uba zihambe kahle apha iyunivesithi xa sezifikile. So ke ngoyiloo nto inkqubo yethu ke ifokase kuloo nto ke kwaye ke ngenkqubo leni esiyithathe esiye sayenza ke kuba sikoko siqale ngayo ke since uSeptemba apheqale ngoSeptemba kosiqale nale nkqubo kaloku sizama kaloku loo nto leyo kuba sibona unyaka uba uphelile enke xa phelile unyaka loo nto leyo uba wena wenza imetri okanye wena mntu uye wathatha igap ye kahle kahle uye wacinga into yokuba ngoku this year ufuna ungena next day esikolweni. So ke sizama loo nto ingonamhlanje loo nto sithi ke sizama into yokuba ke senze le show leyo uzama ukhawulela nezo nto ezi zokuba wena mntu ucinga ungena iyunivesithi or wena mntu wenza imetriki zinto ezizofane uzilindele kwaye zizinto ezizofane uzikonsidarishe kwanawe lona. Before ke ngosingene kule nkqubo yethu about i-bursary opportunities and also if there is a disconnect between i-bursaries, siye sathetha ke nabantu sizathetha because bekhona ne-initiative bekenziwa i-SRC apho bichaza khona ke ii-bursaries ezikhoyo apho i-student zinoaplya khona. So ke sawubuya sithetha ngayo yonke le ntelo xa sesibuye kwangoku nje make sithathe just nje small break and then xa sesibuyile sawubuya sithethe ngazo zonke ezo zinto ezo. So uhlale nathi namphulaphula i-RMR.
What's up, everybody? I'm Eminem.
Yo, what's up? This is Usher.
What's up, everybody? This is your girl, Namuzma Bennett.
Hey, what's up, man? It's your boy, Soulja Boy. Tell him.
What it do, what it do? It's your boy, Tootie Stark.
This is Rihanna.
This is Big Snoop, D-O-double-G.
Hey, this is Lady Zamar, and you listening to Rhodes Music Radio.
89.7 FM.
Police are bullying and our boss is almost 20 past 11. Go 20 past 11, 20 minutes. Kaleli show and get am challenging. If you are calling, get our posa into go back. Yes, I'll tell about bursaries and also bursary opportunities. And also, if you can, I disconnect between the public schools to the bursaries is for Manayo. Pubi bursaries, Pubi Nabazi Afmanega Lula Naka with public school, where Namtuma public school or Nabagunsimana. Izi so idea beske saifumana pagesa san interview nyana nomhlekazi uLukhanyo Chongweni walapha eRhodes University apho ke besicacisela yena about opinion yakhe about bursaries. So ke masiqale simamele lento yakhe and then sibuye sabuye siyithethe kahle yonke lento yezi bursaries and bursary opportunities.
And I also believe that how bursaries are awarded needs to be looked at closely. If you come from a wealthy family, I don't care, you get 9-10 A's, you should not be getting a bursary in South Africa, not where we are with our education system. Get the recognition, get your place at UCT, be part of the Golden Key, have the best dinners, be provided with the best equipment. That, I am happy. But you should be paying. I think it's very responsible, and I think we need to be honest about bursaries, because bursaries aren't necessarily, in South Africa, aren't necessarily awarded according to ability. It's a lot to do with accessibility. So now we already have the haves in society who've got access. Their sister, their brother is working at Investec, and by virtue of that, uzafumana Investec Besar. Yeah, but because of family ties, let's leave ability. You know, the criteria, they just meet it, which is good. Good on them. Well done. But I think, again, just like the missing middle, where I can't expect my parents not to pay anything towards my education because they are working professionals, is the same argument I make for bursaries. That we need to be very careful in terms of how we go about awarding of bursaries. I believe that if you fall in the top bracket, you shouldn't be getting a bursary. Get all the recognition you need. There you've done well. It's not to take away from the fact that you have done well. You then take, even with the missing middle, right, those who are in the upper echelons of our missing, because it doesn't make sense for a politician's child to be on a bursary. Are you Kolondo? They should be paying. They've got the money to pay. They should be paying. Equally, bursary and how much should also work on a sliding scale for the missing middle. The closer you are to the top bracket, yes, you've been awarded a bursary because you've done well. That's awesome. But we need yonke lamali. If we are being honest, I'm sure if Ngwenziwe study, those who are coming from poor backgrounds, they aren't necessarily getting bursaries because it's almost inaccessible in the bursar. It's expensive to apply for bursaries. It's difficult. There's zikukuku perias, many red tape that is often not spoken about. Just the whole application process. It's very tedious. You just lose interest. Right, and it's a discouraging process if you are being so you are relegated to NSFAS. Right, so that's my take in terms of the awarding. Even within institutions, we need to interrogate within institutions who gets these bursaries.
So, are you saying that sometimes the awardance of bursaries sometimes disadvantage the people who come from disadvantaged background because it's difficult for them to access that kind of information in order to apply for these bursaries?
Sure. No, 100%, because even just the whole application in Inzerand, R1 is a lot to go get a copy of your ID, to go get a certified copy of the time that is needed. You're not jumping on a car. You need to be jumping on a taxi to go to a post office. You get to a post office, you need to wait in line. Yeah, when you're not working in conducive hours, nalapo, you are spending time, you are spending money. So just the process and how it's, and we can even say now that we've got apps that have sort of narrowed everything down. And I do give credit to them that they've somehow made the process that much easier. But reality is there's data issues. There's also misinformation. There's not enough information that has been filtered to sort of our poorer, if I could put it that way, using that, yeah, when I sort of to our poorer students who are coming from disadvantaged backgrounds, they aren't told. The only thing that we see is NSFAS. The only thing that is preached to us is NSFAS. We have one, and you've got all these other companies that are releasing bursaries at will, but they are not accessible to the disadvantaged child because they aren't aware.
Yeah, I think this is one of those conversations that we have to have at the university. We have to have high schools that we have to 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 the funding lena because business needs applicant and again I think it doesn't cause this is a conversation if I'm Tina these students or Cuba as basari zing abagas benefit or bani and go bana bona band by benefit a cool from his basari scuba logo nyanike bacteria in the nyan if we puma we public school and the care was apply for his basari or purpose basari cause a look never say chill and sometimes the local class was public school is as in as equipped and all equipped are cool about it, but in the same sense, Google. Imagine you have never searched Chile for land or the Passar Lena, and you don't even know by a play Passar or a searcher because some of my second and go up university in Oguba. Most days, students, Zizoya, Ziba, Zikona, Passar is related with subjects, Zazo, Goskas, if you have universities of money access to e-wifers, of money access, because I was no bag of search and junk of search information. Abanyabazo Capella, Lambia, Mirakasha in Oguba, Econi Passar and Blan, Ecosiabo, Angonum Dakalo apply and work as a local in Yaniki, Castino in Yani by means of misinformation, a coyo, even go Facebook, Ungaba Facebook, sit to Nancy, Passar, coyo, but you will never know because you will follow the team, yes, came up, sit to okay, fine if you have no consideration for the Passar Lena. And again, I think back on the band, I want to go as no testify along the labor, like a follow victim to his scheme is till as a passer is up. If you have no consideration application, I can follow a passer in a tumela shambi, nobody 1,000 rand or 500, and then die to mail and imagine a 500 shambi, 500 a little bit tangling, I go and be 500 or coaching, like 500 bagu by you, Cabell, I'll come my solid sacrifice of when and then can go goa when's in the. I mistake about when I go to mail a little bit and then you will pin up from Bona Bandraba because the work was about disappearish back to the young in the Abuqui. A pin to be conand or was research no money, phone and number, email, voicemail, and as many as in those years at disadvantage, abandon is a special top of poor background as the case, Pumacuzo, now with public schools, the top of going a corner, but since I call net talks, in a bill of white talks, Zozo, go by a passaris, consideration. Passaries are very poorly. Abanye ke baveza nento yokuba ke ikhona nento ekuthiwa yi-favoritism whereby apha i-teachers awuveze zikrwayexa mhlawumbi loo student leyo ziyithandileyo ziyixelele into yokuba nantsi ibhasari for wena uthele nto ufuna ufundela into ethile nantsi ibhasaries whereas ke ngoku abanye aba baseklasini bona bashiyeke bengenayo tu kwayona into abanoaplya for bona because abaxelelwanga kaloku so zezinye zezinto ezo ke and ke even if noba mhlawumbi ke ezibhasari ziyeza ezikolweni from esinye isile nto i-matric student ekhe ndathetha naso into yokuba ezi bhasari zizayo kubo sometimes zezecolleges which is umntu akaconsiderisha icollege yena beconsiderisha into yokuba yena ufuna iyunivesithi but kuze ke ngoku ibhasari from icollege iba explainele and then uzawuphela usithini yabo most abantu baphele bethatha igephye ke ngenxa yaloo nto uba because kaloku xa ungenamali ongene iyunivesithi and ubujonge kwe-NSFAS and which is i-risk kakhulu uba ujonge kwicala eli-one elo ubeka ithemba lakho kwicala eli-one even though u-NSFAS ke encede abantu abaninzi kwaye ke kungatshiwo asitsho into yoba u-NSFAS mhlawumbi uyohlulakala but sesizama upreventa nje iproblem ethile yokuba ezi bhasari zezi ayikho ihlobo na belinozama ukwenza more ukuzame zirecruite more students zizame zizame mhlawumbi uzifaka more kwezi zikolo zizame nakhona ukwenza ipresensi yabo ifilwe ngabazi zimetric enzela uba umntu angathi mhlawumbi ephume esikolweni because into eqaphelekayo into yoba kulula ngokuba wonke umntu ombuza bafune iyunivesithi uzawuxelela uba yaifunding yam ngu-NSFAS kanti zawaplaya xa kuphume u-NSFAS ndiza kwenza le into xa kuphume u-NSFAS yonke into ofumanise uba xa ithiwe neyunivesithi kuye ucinga u-NSFAS because u-NSFAS uthethwa kakhulu ngaye imamele iradio ukuthethwa ngu-NSFAS ungena kwi-social media uxelelwa ngu-NSFAS ungena kwinto ethile ungena ngu-NSFAS lona whatis ezi bhasaries akho nto ithethwayo ngazo yabo so ke yiloo nto siqombeke ngoba senzele show lena sizame ngokuveza into yoba ingabe ezi bhasaries azinokwazi na ukuzama ukwenza into yokuba i-presence yabo ifilwe nazo so that ne-metric umntu wenza i-metric ayazi i-options zakhe, ayazi into yokuba imhlawumbi uthi ufuna wenza i-pharmacy nazi ibhasarana ozikhonsideration, angacingi uba uNSFAS yona funding ekhoyo eSouth Africa cause kaloku I think ne-high school teachers zethu funeke zizame ke nazo into yoba zingenelele zizame uncedisana nokuba azinokwazi zona na ukunceda i-student zincede i-metric le nazizazi uba nazi ii-bursaries available zorganize nee-talk zee-bursaries zize ezi-high school zizoncedisana nazo. So ke ngoyiloo nto ke sithetha ngayo and yiloo nto ke ubhutlukhanya ayivezayo into yokuba ke kukhona i-misinformation ekhoyo over social media, zikhona ke nee-app ezincedayo ke into yoba ufumane ezi bursaries ukwazi ufumana i-notification zezi bursaries, but sometimes ngoxa ungasebenzisa ifowuni i-smartphone uzayifumana njani information enjalo, xa ungathethwa ngayo kwi-radio uzoyazi njani information enjalo. So ke loo nto ke sithetha ngayo namhlanje, which is loo nto ubhutlukhanya ayivezayo nokuba if wena ubusonayo kade imali funding ayibonakali, ayikho need yoba ufumane ibhasari, akutshuba suyifumane ibhasari but not ifumane yonke because purpose yebhasari aloku bekufanele uba incede abo babethakalayo in terms of ukuzibhatalela esikolweni. But if kowenu ninayo imali uyakwazi ungakwazi uafoda uzifundisa la 3 years yonke, then ibhasari awuyidingi because yiloo nto ibhasari le befanele ibhasari yakade yonenzele into yokuba loku ifunyane ngabo banento ezincinci instead of ifunyana ngabo baprivilege kakhulu, which is abo basona nakoma-private school because inye i-private school ziyakwazi uba-aplayela abantwana kuyibhasari. Ngoku ke singena kwi-segment esibini apho ke sithele noZandile Ncumisa, SRC student councillor and sponsorship and benefits, apho ke asixalele yona because unconscious I think most students inoticile email bikhe yasanduthunyelwa i-SRC inform about the bursary opportunities, which is why ke nale show isaqo masole siyenza nayo ke izame ke uzame uaccommodate loo nto leyo, izame uveza nokuba ke mhlawumbi le initiative ayiqalileyo bona ingaba na ivezwe yintoni. So masimamele apha ke uMs Zandile Ncumisa explainela ngayo yonke le nto.
I am the SRC Student Benefits and Sponsorship Counselor at Rhodes University.
There was an email sent by the SRC recently, which was informing Rhodes University students about bursary opportunities. Can you explain what was the reason for starting such initiative?
Well, at the beginning of this year, we had a very huge issue because most students were not confirmed with NSFAS, so students battled to like register as well. And then at some point during the year, the NSFAS defunding also started as well. So now this is just like trying to at least bridge that gap, at least to say that we've tried to communicate with the financial aid office about things, but some students, their information bounces back, etc. So they still somewhat do not meet the criteria or the minimum requirements to be funded by NSFAS. So
in your own opinion, do you think it's difficult for a first-time entering student to find out information about bursaries?
I mean, it is very hard because, well, if you, let's just take it for like people who are in grade 12 right now. The only thing that I knew of when I was in grade 12 was NSFAS. And I only got to know about ZA bursaries and all of these other websites that are out there that have bursary opportunities. I only knew about that when I got into university. To say that there are other people who are not NSFAS funded as well. They have other bursary opportunities. So it is quite difficult to actually navigate the space if you're still in grade 12. Yeah, because I know a lot of people, they end up taking gap years because they weren't accepted by NSFAS. So yeah, it is quite difficult.
What do you think causes these difficulties for matriculants in finding bursaries available, especially matric learners from public schools?
It's not that they're sidelined, but I think the biggest issue is that the people who actually need these bursaries, some of them, if you're in matric or, well, grade 12, you don't have the necessary resources to actually check these bursaries out and actually do your research. So that's also another thing that I think these are conversations that should be had, that should take place actually in high schools so that people are aware that NSFAS is not the only solution for you to get your degree.
If you still remember in your school, in your matric years, do you remember any bursaries visiting your school?
Actually, no. We've never had one come to our school. I was in a public high school. What's this? Eastwood Secondary School. And we never had such happening. So yeah, you just know about certain things because you heard someone speaking about it.
So people who are interested or who are struggling to find bursaries, where can they find these bursary opportunities that were sent via email?
Our RU Connected page is 2021 SRC page. You can go there. It's a heading, bursary opportunities. So those are the ones that we were asked to share with students, but also I did leave a link in there, ZA bursaries. That's a website that has continuous bursaries that they keep uploading for new bursaries that people can apply for. So that's basically just that. So if someone doesn't find anything that applies, like relates to their course or degree, they can actually go to ZA bursaries.
Siyabona into kuba ke ibhasari opportunities ikhona, but ke information le ingekhoyo, information le ingasherwanga ngabantu. Kwaye information kwaye singenoyithemba sometimes because benzibe nditshilo ke into yoba there's a lot of fake information ihambayo, especially xa uhamba kwi-social media lo. Wese uFacebook ke ungathi wenza kakhulu in terms of uqiniselo lwazi olu ke lungacacanga ncam ngamanye amaxesha. But ke njengba besitsho ke into yokuba ibhasari lena iye yaqalwa ke initiative isanto kwenziwa ilenesrc apho ke if ke ungene phaa kula page yabo wena umfundo lapha ungafumana ibhasari opportunities kwaye uchoose from ezo bhasaries uba yiphi ihambelana necourse yakho, because olusiyazi uba zikhona nee-bhasaries ezihambelana ezispecific kwicourse ethile. So ke ngoku ke bezame loo initiative uzama uqala loo nto be bayibona into yokuba loku abafundi abaninzi iqale ngonyaka bebabethakala kakhulu xa sekuthethwa into ethi benefunding apho abanye ke beye bakwazi nothatha bathatha negap year because kaloku umntu uyabona into yokuba ke xa enganasikolo uyawungcona thini ke. So and ke i-state of education lapha South Africa ke isembi kakhulu, nangona ke sizama ukulwa sizama utshintsha loo nto singabafundi, but ke iseyiprogress ke isacothayo kwaye ke abafundi abaninzi ke bayakhalaza ukuba ke ingaba sibheka phi siyikhantri na xa sikwazi aloku into yokuba aba bona basebaseneza benazo izinto abasebeprivileji xa sibabizela hlobo xa sibabizela hlobo sithi baprivileji kakhulu abaprivileji kakhulu ingangabona babhenefithayo from izinto, because aloku bona ezi zikolo zabo ziyakwazi uorganize izinto and siyaunderstand into yoba ipolisi aloku ibhasari zayifani nekaNSFAS. But ke ingazama noko considering le effect oba South Africa ngoku siphila kwimeko enjani, and also uba izitudenti ezininzi zingadinga lonke uncedo zinodinga xa especially xa sisitha loku imfundo yirayithi njengos constitution eSouth Africa, and into emphasize okokoko loyo uba imfundo yirayithi yomntu, wonke umntu ne-right to education. Yiloo nto ubilwela nolwela loko ngofees must follow ukuba sine-right to education. So ke xa silwela loo nto le bekufane noko nee-bursaries ziyazama noko usebenzisana ne-public school uzama uveza olulwazi lokuba if wena wenza ipharmacy iza nantsi ii-bursaries zofurishayo zizama ungena kwezi zikolo, bekho awareness nyana noyi sort of social awareness yabo, bekho nwazi campaigns kuye kwezikolo kuzanywe nje into yoba kurecruitha abantu abo, not that because aloku xa uphuma kwi-public school in order kuzazi ezibhasari ezi nehlawumbi ube uthomene nomntu wena ophana, or if awuthomana nomntu ofuna ube wena hlawumbi wazana nomntu wena oseyunivesithi yabo, or ube mhlawumbi kukho umntu ke ndibikhe yavezwa ngubhuti Lukhanyo le sithi ke if sometimes kukho umntu kowenu ophana kuloo khampani leyo ofarisha ibhasari, if mhlawumbi choice, which means ndizayazi ayifumani ibhasari choice because ndizawuxelela. What about lona ke ngoku yena mhlawumbi ule uselokishini or usezilalini ufunda kwi-public school apho ke kwayikhompyutha mhlawumbi zinqabe khona usetyenziswa, uzayazi njani aloo bhasari leyo yabo? So yinto esizama uyiveza lo into kuba olu lwazi lwe-bursaries eli sometimes liyakwazi udisadvantaja abo bazidingayo kakhulu, because if wena ubusewuprivileja kade bekufane noko ke ibhasari yona ikunceda mhlawumbi ekuthengeni just ezinye izinto nje ezimbalwa ukuze kwenzeke uhlala kwakho iyunivesithi kube kuhle.
yilonto ke besamo iveza ke lonto ba state of education la South Africa samo sifuna siba kubanjisane kubekho ubuntu between izikolo nebasaris bekho ubuntu between izikolo ibasaris neNSFAS zidityaniswe izinto ezizenze into eyi-1 ezawukwazi uba i-recruit i-student ifumanise i-recruit more students but ke siyayiunderstand oba into yebhasari zona ke azizo zikarhulumente so akunyanzelekanga benze eli hlobo sithetha ngalo kodwa ke bangazama ke ukuzama at least ukuimprova noko i-state kuba lo siyabona lokuba ngexesha le-COVID baninzi abantu abaluze imisebenzi awubefolisha kwi-missing middle before i-pandemic lena abaseyiyo i-missing middle ngoku because abanye baluze imisebenzi so abafolisha ngu-under awareness first so siyaunderstand uba i-system izawuba njani na especially i-system yethu be under pressure this year. System yet be under pressure this year. So imagine you know, feeling under pressure next day if as long as problem is as is addresses or goodbye passages, Zame noko, ukungenelela, zame ukuvela kwezi zikolo zizama urecruitha ne-information about ezi bhasari zivele so that abantu bayazi into yoba okay fine wena esifaseyona bhasari option esinayo lena kuthiwa zikhona ne-app umntana ozikhangela i-mobile apps so ukwazi uzifaka ezifunini so nokungathatha ke uba unayo i-smartphone uthatha ifowuni akuyifake ifowuni kamakazi okanye uyifake kwifowuni kabhuti wakho noko uzawumane ufumana more information about ezi bhasaris kuba loku nesi zama uiaddressa le problem lena and then once siyiaddresse the more ke ngusaye sibheka phambili siyikhantri okay. Next week saphinda sibuye nale nkqubo yethu asifundisana apho ke sawuphinda sithethe about preparing high school learners for life inside higher education apho ke sawuzama ujonga into yoba yeyiphi yona nto funeka sizama siphinde kuba sizama unqanda kaloku ezi zinto from uba zenzeke ukuze wena mntu kuba lo sibonile uba i-funding option yile nto i-funding biyi-problem kulo nyaka lona so ke sizama uveza ezo nto zokuba zithini options for wena so ke uzohlale nathi namphulaphula sawuphinde sibuye next week same time ngo-11 otsho ngo-12 sabe siphethenela le show yethu igama lam ndingusake tshoni sawubonana next week.
We want to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to Asifundisane.
A show dedicated
preparing high school learners
for life inside higher education.